sawirkii saddexaad eebbahay orahda bisha hidigta buurowga bedda nabibiyada yaa abuuray eebbahay geedowga ooska iyoonay wal alla walii aamaanabo usi abuuray waloo kaloo eebbahay abuuray namuun walba oo malaay baddaha ka jira shimbirowga heedig ka jiraan iyo xayawaan kasta oo duurka an rooge wal alla walii eebbahay abuuri faylanaayeen eebbahay madiimagal abuuri magaashayna way imbihiye eedan walaa kaloo usi abuuray bil'aan magaageed haawo la dhahaw eebbahay jeclaadi jeceylkii aan gabo eedan iyo haawo beer faylanyaa in sameeyey lamaadoodna kinoolaadaan eebbahay midii lamaadood beertaha ki hubsadi way arey usun madii dowgay si faylan an weeshaan noolaadaasaan imriyiin laakiin madii aasina masheentaan dhimadaasaan oobo weliin aro weeshaan isin meeli ani roogo ki noolaadaasaan eedan iyo haawo lamaadoodba beerti eebbahay sii ki faraxsanaayeen way kaloo la aree eebbahayba widaay inno godeen lamaadood wal kasta welii eebba abuurina faylanaayeen